Asia,
Asia, Asia. DJ Lida on the beat.
Asia,
on the beat.
Asia.
Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, cup your hand. If you happy, raise your hand. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Maisha ndo haya ya Mungu anajua. Tawangeke vipi posiku utatuswa. Wakati Mungu ni wakati sahihi. Pale unapomomba Mungu mombe kwa namna hii. We mala pop maisha duniani. I am the tough man. If I don't need one, I'm gonna go.
Hey, we the foot of the rani. Namo go panani. Zungu au banyani.
Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hand. If you happy, clap your hand. If you happy, raise your hand. If you happy, clap your hand. If you happy, raise your hand. If you happy, clap your hand. If you happy, raise your hand.
Alinaitwa dimbe, tunalicheza dimbe. Twende. Kali kocha kocha kulile kali kombwa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Kali kamula kamula kulile kali kombwa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Oh ma kulile kali kombwa. Yeah ah, oh tunalicheza nipe.
Watelewa tu mwaka huu.